DutchMsafi.com.
Your bad morning, Mopa.
I still kiss, baby.
Alive pata mupenzi mtufu denge. Akaanza kutucheka tulokuwa single. Asa hivi ameachwa mtufu denge. Yuko ndani anajiliwa sana vinyimbo. Mara wanaume mbwa, maneno anamtoka. Kachoka kafuba, kajibwa koko la posta. Oh, 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 oh.
Ametupwa, eh, eh, eh. Haibu naona mie.
Oh, 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 oh.
Ametupwa, eh, eh, eh. Haibu naona mie.
Trick funny. Ay. Okay, okay. Okay.
Mtofu denge alivyopendwa galijo na keki. Sevi kacho statazi kutwa magazeti. Alijibu imezeji, alipokelewi simu. Alituta na baby, limepatwa wazimu.
Dugu yetu alichokwa kweli sio siri. Kuna siku alitumwa gudi na tialfajiri. Wanana, simu kanyanganywa, pakulala.
Mix. DutchMsafi.com.